akicheka lokole. Unanijua mchokos, napenda kukutania toto chuchukos, kwa ndani na finya kukulisha kwa mapos, oto na kupulizia ukiniacha totos, na nata kufanya mana mimi bila wewe kama kitu, bila pepa simtaki mwenginewe, mana kwako donadeka.
Master like a monster, and this is the good master.